utahamurwe umutima ugatahi wanje
baby mfite urukundo rwera mwamba ikire sinamenya ko cyero bimenya waratawe baby urukundo si competition give me attention I give you affection dore amaranga mutima ah 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 I miss you by the way yewe rukundo nkunda nakwanditse wose kumashuka mfite urukumbuzi my rukundo wingora uri mu muhengeri ndaroa maese ndarama urukundo si amafaranga urukundo ni santima birambabaza iyo umenye ibanga ry'urukundo rwanjye nawe umutima wawe wabayibuye uwari woroshye mu turabo twa roza nkumbuye kisi yawe nakufanya amapensi nawe ubu ufite ifoto yawe sigarane kopi yawe like Bruce Melody Dore mi fa so la ti do I love you miss you like music baby mfite urukundo rwera mwamba ikire sinamenya ko cyero bimenya waratayiwera baby urukundo si competition give me attention I give you affection dore amaranga mutima ah 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 I miss you by the way urukundo sinkwabura I miss you sana sana Hello hello yeah 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 pick up the phone fatta telephone I miss you so I know you know pain inside my heart do you miss my love the safest card is the deepest I wonder why you leave me work for the richest yeah yeah my love is your love is my love Dore mi fa so la ti do I love you miss you like music Urukundo rugana ho rushaka wimuka nk'abapangayi oh my god mana yanjye sinari nzi kubisamira umutima wawe wabayiwe uwari woroshye mu turabo twa roza sinamenye kandi kubisamira oh I miss you sana sana urukundo sinkwabura
Sana sana oh, oh, oh. Yego B